le leydi mallin heewude haawaluuji kay badde sariyaaji ko renta laddeji meɗen yo kulleeji ko jangintede cuuɗi l'école meɗen ɗum ko holliti yoga e hooreɓe cuuɗi l'école ɓe holliti wiɗi kabaruuji ko naari banggal heewde haawalu ana jangine nde cuuɗi l'école fo e daamuɗum le leydi mallin le wi kanko directeur académie d' enseignement mofti Dawda Doumbia.
Haala haawaluuji nanne programme jangde Mali ne fuɗɗo classe uji togoson ha yaade classe uji mawɗi e lycée ko kañum woni golle gadane nder classe SVT.
Ɗi kabaruji gotel ngu hollita fa hannden to sukaɓe jangoɓe l'école le genni motti fartaɗe genni tummuto e genni gawo.
Mi nani haala weltagol waktu ceerno amin haalni amin ko bonnude haawaluuji mi anndano ko woni weltagol waktu ko école nganndumi mi faminaama ko taƴde lekkule addata weltagol waktu min mbeɗa anndi ko bonande yimɓe addata weltagol waktu.
Le wi yoga anndu kabaru haawaluuji ɓe hollitti wi ɗiddaɓere fiya yo huunde ko moƴƴi sanne gaɗɗo e taweede fuu wonko ñaki ɗum fa hannden le wi kanko Tidiane Sangare gooto anndu kabaru haawaluuji ko hollitti wi huunde fuu naari banngal heɓde haawaluuji aan haani jannginede hannde nde leydi meɗen ndi no moƴƴiri.
Ine haani nannede programme jangde classe uji fof ɓayde ko sukaaɓe ɓen ngoni mawɓe janngo eɗen kaani famminde ɓe ɗum haɓagol kuteeji weltagol waktu ko hare aduna
fof.
Ne wi kanko Mahamadou Touré gooto e andu kabaruuji jannde ka e neɗɗaku kanko ɗo holliti o haqqille gooto ne wi makko janngunde hannden kulleeji ko jantato haawaluuji fana jogi nafa fa wala seeɗan sabi ɗum huunde hannden ko sukaɓe l'école hani famtande muɗum do e wakkati weltago watti mo wonɗen hannden
e bange école peeje ne keewi jannginde sukaaɓe famminde ɓe ko woni weltagol waktu ko woni heen so ɓe nganndi ɗum ɓe paami ɓe kaɓato ɗum ko woni heen fof
saaraɓe sukaaɓe janngoɓe l'école ko heemuɗu ndu holliti wi o dabiri fiyaɗo e huunde ko moƴƴi sanne ɓe holliti fa hannden wisoni kulleeji jannginaama sukaaɓe en ko naari banngal haawaluuji ana waawi naatade saabe yoga meɓɓe heɓa annde ko naatto saabe fa hannden heɓde haawaluuji meɗen ka moƴƴinde kulleeji ko nafata en ñol man hannden.
Min cikkumi tan keɗen mbaawi jannginde sukaaɓe ko woni weltagol waktu ko addata ɗum famminɗe ɓe ko manaji ɗi bonata e kadi ko wasde tuttude lekkule addata ɗum min cikkumi tan keɗen kaani eɗen mbaawi nanude goto fof e haɓaade weltagol waktu hay sukaaɓe eɗen mbaawi jannginde sukaaɓe ɗum fuɗɗortee koye janngingol weltagol
waktu.
Ceggal muɗum ndu huunde fof ko naari banngal kabaruuji haawaluuji so ana jannginde ɓiɓɓe leydi ana naato saabe kulleeji keewɗi heɓinire jogola ɗum holliti lugotooɓe annde yogaaɓe ɗum ko timda yewtere meɗen ko jantata haawaluuji Allah holli en jontere waroore.